Kalandania Promotions.
Ese tu ahí calamo no mzambia. Uae. Zambia is our tribe. One people, one blood. One Zambia, one nation. Ngeti akuipa ya naifi fiafuma kui. Na tuwa ishivo kuruwa efo tuwa ishiveje temweko. Oh, fiafuma kui. Ae. Ngefi ya kuipa ya naifi fiafuma kui. Na tuwa ishivo kuruwa efo tuwa ishiveje temweko. Ah, fiafuma kui. Ae. Umutende. Tiposa umutende. Umutende. Umutende, umutende, tikosa umutende, umutende, tikosa umutende. Many years ago, twalife wino, chishika chicha isamo, mulife mulwanishwa isamo. Stop killing your own father. Stop killing your own mother. Stop killing your family. Twaka nkondo, twaka mpasase. Twaka nonugudi, twaka na mapanga. Tulifaye chite mikono mutende. Watch out. Stop fighting your own brother. Stop fighting your own Stop fighting your own family. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende.
Tende.